nze sirowooza nti waliwo muyimbi yali andabyeko n'omunwe gwa sigala oba ogwenjaga neva, era tewali gwe nali nshyalinzeko naye njaga. Naye mwe mbeera nga ngivumirira, mwe mulowooza mbeera nvuma MP. Bayimbi bameka abatuuse ku levo eyo ku ssaawa eno nsobola okugamba amannya ga bayimbi mukaaga aba nga n'omugenzi abadde nga kwali nti omugenzi health ye ng'omuntu omuntu abadde tagifaako, meaning that is insecurity already you as you. I spoke to one of the doctors n'agamba nti obuzibu bwe twafunye nga tugenda okutreating omugenzi twali tulina okusooka okudiringa ne narcotics ezamulimu ki mu mubiri ebiragalalagala, because omusaayi eddagala teriyingira terikola. Imagine that situation. Naye omanyi abayimbi bameka abasiiba banywa nga tebalya, nga tebafaayo ku health yaabwe? Oli n'atamanya nakumanya nti nayinza okufuna just a mere accident. Bwe bamutuusiza mu ddwaliro, empiso ziyinza okugaana, emisuwa giyinza okubula. So it is just abayimbi tulina kukyusa neeyisa ne tubecoming a professional, ne tufuna aba, ne tukkiriza to be managed.